fosai feature mvula mlomo clip uedines tlanse rizla lap ngakhohle ishum levi soon as I get my figures press record my nick and click leves la shisa ngicaba ngol record angikhumule skip danging king ungangwa this my nick mpami yashisa heat I'm fed ivela nge speed se cheat phezwe empandla brick ikushiya nga 5 year fingers phela la games yandringa walahle side game pinch nyaphinda ntwana shift batile cherry yangibiza nhlekile cherry yangilinga phela ngiceda ukuphuza umringa mpintshi ngiboleka isikhiya yenza ama-speed masinya uthi outtak yamkhinya enhleke nami ngicabanga umshanga isitina plus yangifila phela ublind umntwana straight like that no need for beer something smells like dinner damn she take for wind by the way sa click manje sekukhwela mina straight like that outtak yahlika where I met my neck you can't just leave your sister phela ngizolenza iphutha mpintshi nami ngumuntu esilisa izolo bengidakwe ispinza ngagcina sengismash isqueeze ngizithole sengivuke ekuseni vandag ngilele kamnani kamsiza breakfast ipizza bacon eggs nesinkwa mfed besigcwele isitsha plus nejuice ngesigubu sembiza ngiyazimashisa kwaze kwamnandi ukuchitha naye lo mfazi usile ugcine sangicela neround okugcina jinking ubiz nomfazi kaspiya yabona lezi ndaba ziningi impintshi zifuna ukuthi uyenze itiye udlale nesicatha miya ngisho nesarafina enhle kuleves la ngikhinya ngilibhale ngiphethwe istress emitha yabona ma ngingabunenkinga angimind ukufika ekini ngitakele i-toilet seat ngiphike ngetimer lakho mpintshi